You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
We'll be right back. listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the Africa Music Mix on The Voice of America.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Meda wasio na no nyamie. Meda wasio na no nyamie. Meda yo was no ye,
no ye,
Nana Doya Wodan. If we are Zaya Shen in Hong Kong, Nemata, Benya, and then my story, dear Sir, who said, we did the Jimmy in a punch. Oh, Cinebo, I can't say, I'm playing more, Kafra. What's them air mobile? A job was through a couple of bunny and shelf. I was a couple of soup, was robot from Yanko. We didn't now you are the any pipe or the great trojo when you are mobile. If it's just yet, now Sam no more, now Sam no more, and then you are cooking the mobile. The Jack was saying, and you get me, how I am it, with us, some of our boss were better. You want Brun Samoa, my money wipe, I see and say, eh, me quabba, how did you know what's that more than 1 hour? Obetoko enche na wa femu wata mi huwa bro nsama wa buwa mema ni waipa asi ene se eh me kwaba obeti na wa sa more than 1 hour obetoko enche na wa femu wata
meda wa si na no nyami meda wa si o na no nyami meda wa si na no nyami meda wa si o na no nyami.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Tony Chonacho Kilino, Yeshaki Paji, Kofanya Wazugaji, Wendajo Kumisha Taji, Sneeze and Yetumi Stadi, Kahojelo Adibaji, Uniwezo Wetundu, Mola Don't Toaji. Kwa faja wazukaji wenda jokufishe taji. Sitaki kula mifupa, nataka kula minofu. Au niweke tenzi nyepesi, uelevu uwe mwepesi. Nipate kiokos, na nasikulizi hii fasiri. Nitokane na giza, nikaziwe mwanga wa kandiri. Umiza kichwa MC, sijionekane batiri. Shika mic kwa diri, au tue hongo kwa siri. Hip-hop China kisi, tonekana simsafiri. Nasto iskatama kweje rap tuweke nadhiri. Konjesha kipaji kabiri, na ndipo watapokiri. Nilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikilize yetu mistari kama jelo adibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji cholicho nacho kilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikilize yetu mistari kama jelo adibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji Tone kwenda mlama kama jahazi lisha zama Funguwa jichora tatu rekebi shamboni sasta zama Kivi kio nacho au mesahau sini za zama Usipo ziba ufa utakuja jenga ukuta Na mahute kimbiwi mali popote takukuta Israeli atapa kushika kika hapo tofurukuta Huni fando lisi wa hip hop ndani ya bongo Na fresh ita kidogo wasani kutupia na madongo Awelevu mecha hisha na ufahamu katiko bongo Marafiki wanafiki bado naleta kiti manyongo Machezi tutza mzao eti paka pewe hongo Wapi na kwenda jamani kumbukeni tulipotoka Kwede li kuwepo na sasa yupo bado anafoka tazidi kuropoka na kemia wop hata choka japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazali wengi walikata tamaa kwa kuona fani hii hatari alipiga moja conduct test zali kimetari wenye vipaji washika nafasi wazugaji wakae mbali yeah kata tamaa kwenye rap kaweka nadhiri kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri tolicho nacho kilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumlisha taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho Kilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumlisha taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji bongo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji aitwe mfalme wa bongo kwa kuonyesha chake kipaji bunifu wa tenzi watakusio sichotaraji kuonyesha upeo wa kili hadhira simone mzugaji wapo wengi wenye uwezo lakini wanakosa mitaji ndicho chanzo kikubwa kinachoficha vyao vipaji walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji wachache wabatishaji moja moja wana vipaji kwa hali kama hii platinum Mbongo tustaraji Na kuna testa ili vyo vyote kuvishwa taji Sikumbazo na shangwe na kelele za watazamaji Ubunifu wa tennis na sale ndizo zinazo judge Siweke mbele kipato mkaza ni rap kuna raji Rap ni wito wala his fan ya pito Darasa rosha huli ushauri ya dhira pasipo malipo Wewe ni msanii jijora tatu katika jamii Kufundisha kinadharia kima tendo kama nabii Na rap takubaliwa tukenda kwa stali hii Ila tusikate tamaa kwenye rap tuweke nadhiri Kuonyeshe kipaji kamili na ndipo watapokiri Wazugaji wendajo kumlisha taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumlisha taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji
The music continues on VOA Africa Music Mix.
po amonke ape o baba
amonke ape
yeti salangia na muziki
na muziki
kai taratere o minamo
taratere ndari chinga wala eke tuti kai taratere
labao Bertrand Belloum Ibrahim Kambou grand routier Petit bar. Sous quoi constant? Liliane Le Perrier de La Réunion. Arsène dit ça. Edgar Garcia, Mérina Marinette à Orléans.
An hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Mutabu nupeja Champion. Assassin,
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
We talk about Jody. I told you. sweeter than honey and less than half the calories. The African Music Mix.
African Music Mix
on the Voice of America. Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Boom-ne-bye,
Shim them by, ship them die, can we die? Me mom da keke wonu ya me tiri di nu abe kadika chateme nkape we na wote te ge atafo me mamutie mo hoya me sere mo hosa eya me mobo wo chatte google tem hena we nya kompo wonim se me ne kantu mantu atna we di nkomo wonim se madani motia efunu ponko magicians wo mo salai beje me pipe matunya mentia ha majesty os asha me bo se hwe ni wo atamfo betumi ayo won che me nka mamembo I can feel pass hour, me babu asu, I'm an FVP. Yepo, me come as em, Trudo, I feel way, and yeah, but a call, Semoja, Tokum Tokum, me to tell you that you don't Semoja, may that call, Semoja, Manuman Tessio, and a new Robocop, Prep War, I see Angel Gabriel, the bet me up on the soap war, what to Kobila, the Maldemifa, Wood Mimibelkum, Nampasa, Minifa, a popo cheer, Mihua, Mabu and it's here, or Consula Missia.
Give them back.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Yeah.